Yeah, don't trust no nigga. Wengi wao tabia za kimwiga. Ushamba flani flani wakuiga. Sunajua wengi wao ni wakuja. Maniga wa miniki squeeze. Siri zako ndiyo bonge ya release. Tena kwenye big big news. Wana kuchorea tena kwa makuz. Ndomana na muamini tu mama na Mungu. Drama drama spendi sana na majungu. Bora kujifungia usiku mchana na demu wangu. Mana maniga wengi kama sketi mwanangu.
Maniga wamekuwa noma. Kigunda tu kidogo wanazusha ngoma. Wamepana nikinoma noma. Na kwa hili dundo yani kama na waona.
Yeah, my real nigga na ni feel iko wazi. Bora peke yangu kama dili chapa kazi. Kuliko kupoteza muda wangu na wadwanzi. Zama zenyewe hizi zama zama zapa kazi. Iko wazi. Rule number moja ukweli ukweli ukweli. Yeah, rule number mbili siri siri siri. Rule number tatu kamoja na mbili. Yeah, rule number nina know you gon' fed it. Woo!
Manigo na fake iki cheese. Manigo na fake iki cheese. Manigo na fake iki cheese. Squeeze manigo na fake iki cheese. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga.
Manigo wangu waku real to the fullest. So please fake niggas, please, please don't mess it ya. Sababu sindo wale manigo tucheki na kima. Kizingua babu jetu na zingua mazima. Hii manake nini jibu acha kupima. Usichukulie po sababu watu wako kimya. Wee. Me and my niggas too go fresh. Me and my niggas no strange. Me and my niggas too go rage. Me and my niggas we gon' lie. Kama weni fake fake come body. Skia fake nigga hii ni hali ya atali. So kucheka cheke zo tabia za kimwali. Na machiza tujefinya toka morning waya mkali. So kijitusu jua kitoweo ni wewe. Dio utajua ujutu tavedili na wewe. Ujefunzwa na wazazi na kufunza wenyewe. Somo flani la kiuni la lazima welewe. Me and my cheese every time me and my G's. Real company fake kwetu hana thamani. Na wala sultani fake baba yake shetani. Me and my niggas tuko real huyo fake ni nani.
Manigo na fake iki cheese. Manigo na fake iki cheese. Manigo na fake iki cheese. Squeeze manigo na fake iki cheese. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga.